Let expand. IFP music beam. Gakugan pa. Moyar kun tempe best in this. Messica. This is me. Boa manire. Let expand with no pain.
Okay.
Kugan pe nyo en esiga. Tinji love nika biwun kija kumiga. Bagambe batakutika. Batakwata mafika. Batakutiga. Tika. Kwata jamutuka. Tinji love nika. Jakweda every day night. Kale kwata so so tight. We shall have no fight. Let's book our flight. Yo my son kubirola have a good sight.
Yeah. Binu yange naiwe, bina bintu yange. Binu yange naiwe, nengonzi zange. Zinu zange naiwe, nengonzi zange. Zinu zange naiwe.
This is Habatini, at Guabatini, on your Mirakajini, so fresh and clean. The way I love you, aku kwata onja kumusara saramuteme teme. Kale ruhanga nganyire, betu nja kuchikora. Kuwali wanga nyenka, baro za turugire hara ni baseka. Batu hadiba kuja wawai ni wasinika, mutima gwango kafuka we chika. Don't stand in my way, on utari wawe, na wetoza wawe. Wama baby visente viona yawe. Hono kwena ngama kutwale tugaitrole Uganda crazy na mbole utafaya nyawe ndoi we mole love nyingi ya ejire chirole ruba tempora just go pole kukwata ke glass all in my mkole tugene supermarket gulire ka chocolate baby you're my chocolate kukakasa tujagena nomba zaire kubasima murugi guba mpaire all fresh toli mahoro garaire jetunyumye tuwe manye fight spell
biange Binu yange naiwe, bina bintu yange. Binu yange naiwe, nengonzi zange. Zinu zange naiwe, nengonzi zange. Zinu zange naiwe,
naiwe. Minataka mapenzi, kugulire kapenzi. Awo wajazi, mione mulezi. Kaleti ni mwezi, kutwara kunu mwezi. Hatari miezi, your eyes, take your lips, take your cheeks. Your thighs, take your teeth, take your bum, take your everything, take.
Biange, binu yange naiwe, bina bintu yange. Binu yange naiwe, nengonzi zange. Zinu zange naiwe, nengonzi zange. Zinu zange naiwe.
This is how we go.